samayai dan gamaya daba maindau dan materi andando bobono bobo khaumawon rejuma ko te manginyan yalla yok kadan gi bama galla mana taxaw ya yo ya njay jana sek maram doy lo sire ale ma chandam way dotu ma joy bay boy bi telerer aslo ma ga sagana oho sargalen jigen jigen amul fay moy kila ar banga tekite Sargalen jigen jigen amul fay moy gila ar banga tekite garam ndax garam la wessuna def nga sa waru gal ba mu jeex kena la xamne joy na ko lol nena ko ko modon yaayam ma fa jange sambalu be
Yo, 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 yeah.
yo, yeah.